SBS Radio.
كدب دب ايجيد وقت دير قادة تايو او هقامين اي وزير كي هوري اي سعدالك فيليب رادك دولتا فدرالك ايا تدبا بلوت كدب كاحد شاي ارنت حرية الدين تا دولتا ايا دبالك كا قادة قرشا اي كوشيكتاي ان لغاق الدفاع ايو داد كديما ها هايستا ان لا تكورو رئيس الوزراء سكوت موريسون ayaa sheegay in hindisa sharciyadkan dawladdu soo jeedisay lagaga hortagayo takoor ku saleysan diinta qofka oo la mid ah shuruucda hadda jirta oo lagaga difaaco dadka in la takooro iyadoo lagu saleynayo midabka ama jinsiga Mr. Morrison ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid kooxo loogu talagalay ee looga dan leeyahay in lagu caawiyo shakhsiyaadka
They're not about protecting any religious institution They're not about protecting any individual religion. In fact, they're not about those religions.
Ma aha kuwa lagu difaacayo hay'adaha diimaha. Loolama jeedo in lagu difaaco diin gaara. Runtiina maba aha diinta ee waa in la difaacayo shacabka Australia xaqa ay shacabka Australia u leeyihiin inay caabudaan waxa ay iyagu rabaan. Waxaa la aasaasayaa gudoomiyaha xurriyadda diinta oo maamulaya cabashooyinka la xiriira arintan. Kaniisadda Katoolika ayaa soo dhaweysay hindisaha dawladda halka dadka ka soo horjeeda ay ku doodayaan inaysan badnayn kaysasta koora oo la xiriira diin. Mr. Morrison ayaa sheegay in dadka sidaas ku doodaya ay yihiin dad xaqiiqda ka fog.
For those who think that Australians of religious faith don't feel that the walls have been closing in on them for a while. They're clearly not talking to many people in religious communities or
kuwa aaminsan in shacabka Australianka ee diimaha haysta aysan dareemayn in cadaadis badan uu soo fuulayay dhawaanahan ma aha dad la hadlay dadka bulshooyinka diimaha iyo bulshooyinka kala dhaqanka duwan ee Australia Mr. Morrison ayaa hoosta ka xariiqay inuu aaminsan yahay in isbeddelada la hindisayo ay aad faa'iidooyin ugu leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ee badan ee Australia
95% of Indian born Australians
sagaashan boqolkiiba Australianka ku dhashay Hindiya Greek-ga Australianka Filipinas-ka Australianka Italianka iyo Lebanese-ku waxay aaminsan yihiin oo haystaan diin laakiin sida uu ugu faraxsan yahay Mr. Morrison arintan ma aha mid ay la wadaagaan qaybaha kale ee siyaasadda dalku hoggaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in hindisaha dawladda uu dhalin karo in diinta qayb weyn ay ka noqoto siyaasadda Australia oo uu u arko in hadii taasi dhacdo aysan fiicnayn.
We don't have religion as a big item of argument in our political system. We look at countries around the world where religion is a big
diintu arrin weyn oo lagaga doodo kama aha nidaamkeena siyaasadeed. Markaan eegno adduunka intiisa kale meelaha diinta aad siyaasad ahaan looga doodo ilama aha in Australia ay doonayso inay wadadaas qaato mucaaradka ayaan wali shaacin inay qorshahan dawladda taageeri doonaan iyo in kale Peter Munk oo ka tirsan urur u doodo dadka almaaniyiinta ayaa sheegay in sharci kasta oo cusub oo la xiriira xurriyadda diintu inuu ugu dambeynta difaacayo in bulshooyinka diintu ay takooraan dadka aan la wadaagin diintooda
We're worried most of all that it's going to be essentially a smoke screen for introducing
waan ka walaacsanahay waxa ugu daran ee aan ka walaacsanahayna waa in tani tahay boor lagu qarinayo in la soo rogo xuquuq dheeraad ah oo kooxaha diimuhu ay si sharciyeysan ugu takoori karaan dadka kale
sbs.com.au